chana, hera he he, changwana, langiri sahe.
Tuzamura majwi kandi itorero ryose tuvuge ngo haleluya
haleluya.